Stal si ghi vici, ciu caman sa, pia veri on a duki, ciu caman sa, o diro ye i kagi, ne li gue nala, pia veri on a duki, ciu caman sa. Sasa gipuchi chukwe ka yawere ona duki chukumansa odiro erikagi neligwe nala yawere ona duki chukumansa. Like you, I am that I am. There is no one like you. I call your name, Yahweh, great and mighty God. Come and take your place. You come on, son. Let me say, you come on, son. Yahweh on a duty, Chukumansa, Odiro Yedikagi, Neligwe, Yahweh on a duty, Chukumansa. Odiro ye di kagi, neligwe, neluwa, kasabaya, chukumansa, sasa gibuchi, chukumansa. Yahweh, 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 Yahweh,